utapendo Lililo ni motea Mana na shindo chakulala Wendo kibanda changu Baridi nikali